you mention my name.
A DJ
the DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
A DJ lady.
Turn it up. Turn it up.
Bye-bye.
Majanga ye Wamukami we Ulivofiti kama mina wajalanga ye Mama sita we I got a one pack Nite commando CPD 4G WhatsApp bila bando Wapo sita retire Umenikamata Unavo shine siyo mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo Toto kiuno kama goro Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha Unanipandisha mori kama masai Umefundishwa na nani we Umetoka udigoni we Bigo za koswaga zinachanganya Nipeleke mpaka nichisi we
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye achaja Chomeka, chomeka, chomeka Pana mlima kichonga Chomeka, chomeka Kwako niweke mkandarasi Tajenga daraja la mapenzi Arukia dhahabu na almasi Ili penzi letu nizidi nyoka we Nashinaga mamasita Holy fire fire Tamu ngari ngari yuani Macho kama mnanita Anapendaka ninavyo sakata Kandanda Mauno ya pwani ya ni Mombasa Kisura waka waka menikamata Kwenye kiza totoro nitawashata
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye ya chacha Chomeka, chomeka, chomeka Pana mlima kichonga Chomeka, chomeka
We ain't stopping till we see heaven on earth. On
earth. DJ Lejano. Utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze. Na uliza niongeze Ikamato silekeze Basi kamate yo
Ikamate, ikamate
Kama mependa ikamate yo
Ikamate sana Ikamate yo
Basi kamate yo
Ikamate, ikamate
Kama unaitaka ikamate yo
Kujitia unapole Wewe ni mustarabu kaka Ikamate mpaka ipole Vilo na check you na marinate I am your top and you can relate Come let me give you a little taste Later me and you participate Joni ongeze Ikamate usilekeze
Kama mependa ikamate yo
Ikamate sana
mpaka baga moyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Mwezako nawezaga kupenda sikatai. Kweli. Don't shazama usinipige kipapai hali. Mia pokuwa kosha buwaga maya usiulahai. Kweli. Don't shakwama unachotaka sikatai hali. Kajua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Oh, na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. We shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we.
Oh mama.
Mtafute na wewe. Let me call you my India. This love is real not ibandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
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 Nijipe. Nijipe.
Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Smoke something. You fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth. On earth.
On earth. DJ Lala.
Wala DJ, the tune so nice. Play it again, play it twice.
We say let's not.
Nadia.
Kuru kushukara kasha kuru kukunku. Beli langoli meni kumika kutu. Meni shikani nesema tumatutu. Karibia chaptuno nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulikachana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chakodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima wesi yo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima wesi yo mama pima. Itabidi ni kubebe betuka begani.
Kuru kushukara kasha kuru kukunku. Bezi lako limeniko mikakutu. Limenishika nina sama tumasutu. Karibia chaptuno nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa.
Zungushia one don, zungushia wa. Zungushia one don, zungushia wa. Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga.
I want your boy. I want your boy.
Pull up this song, man.
I want your boy, with the ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a Kenyan. Oh no, I don't need a Kenyan. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, choto nika holy. Nika doli doli, choto nika doli. Nime chizi gwiza love, siji wezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venya wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flap wa, wa, wanarara.
Kuruku shukara kasha kuruku kungkung. Penzi lango limeniko mika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapto na nipige mamutu. Zungushia one don, zungushia wa. 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 Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga. Takanya na one don, takanya raga.
My baby girl mambo sikate tenze. Last word kukushoni yati niko stenze. Ata nimeomba afande afande menze. Ni mateso ukutu na ngangana. Kukupenda ata hatu kubishana. Mbona uenda hata tukulimana. Raho yangu
smoke some.
Minda takuwa waka waratu.
Stop until we see heaven on earth. On earth. On earth.
Hello Freddy, how are you baby? Oh, una acha nafsi na kuita. Nisipo janjaruka nitapito. Unanipanisha pressure mchana kutua.
Kila siku
formula ya mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo sister anikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule mimi na siku moja tupendane.
Tupendane.
Yule yule anione pasi na urafiki.
Na yule yule
yule yule mimi na yule. Yule yule mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji. Ha. Akaleta bifeti na mwibia. Si uongo bana nitamnyakulia. Akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister anikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Akitiga goma baby we.
Yule yule.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up.
Nisije kula mizonga. Wale wakila unono. Amanile tu kwa macho. Wale wakila na mwili
hanacha.
Yule yule, anione pasi na urafiki. Yule yule, yule yule,
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fam ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fam ni kutesa. Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele. Cause leo ni kutesa. Ooh, leo ni kutesa. Hey, oh, nina tesa, nina tesa, nina tesa, nina tesa. Cheza. Cause leo ni kutesa.
Who's got that party turned to a crime scene? Because the ladies have been fighting over it. Nasikia ako salon, kilo mindo the bomb. Club pia mikrom, bogi mbaka yangong. Mebambika na song, zile si hu perform. Rende pia ni wrong. Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kaji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha kukitesa.
Cause leo ni kutesa.
Turn it up.
Tesa. Nina tesa, na tesa, na tesa, na tesa. Cheza. Cause leo ni kutesa. Tesa.
Ready your love. Tonight we are messy, messy. Oh, never ready your love.
Oh, yeah, cheers.